DaChimSafi.com.
Napatanga punchline kistone, nikani badin, nishaki sanif, nishaki ngadi. Siko safari but na trip na kibabi, niko majani. Alo alo, punchline kistone, nikani badin, nishaki sanif, nishaki ngadi. Siko safari but na trip na kibabi, niko majani. Alo, dawa ya moto ni moto, kinkulia moto na mchoma. Na mtandaza na mocha kwa bedi dormant. First priority tabaki kuwa dollar. FY, aisezi kana informa. Jangara zalon, wananga mido na jitafti ya solo. Mini lona, but kona mbogita kusundo kiningora. Fully active, kuna malines na chora. Underground na masira na roga swana kama fish dish. Zote qualified as disgusting. Tukitoka boom brush ni after party. Tukibumburu ilikuwa ni practice. Dem denga mamunjo kitaka chuma plastic. Dark skin lakini fige metoka Spanish. 9 to 5 shingoni mboka tulhepa matrix. Vila nasambaza ni kami via matrix. Niliosha mwere son kageuka op. There's a lot in my parking lot. Nimefanya a lot lakini siezi dhubutu kurudi nyuma. Naogopa kugeuka salt. Neza kuzamisha chunga nimeja float. Kasi na dose, yezi maintaining dose. Kini mblei nafunga mambo yako jalishika tulikuwa close. Hini real life, michaji si soap. Na nifota kama bi, nilimsho, tamchiki ya mzinga. Reverse psychology na minyezi ni njima. Kolabo neza wai ni venye nimejificha. Lyrically ill bila tiba. Kiona GLE East tutaniona lakini mindio ona. Rusha moe badayo kememeza baking soda. Nikani laana fomba unawai focus. Venye na ball tegeto na nita bola. Donga, machazi bado na nita mkora. Mkia kwa pori ya nyuma ndo neke mbele mola. Nimejaza ma X, mexplore kama Dora. I told a song unauti nileteza utonch. Line kistone, nikani batting. Nishaki sanif, nishaki ngadi. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani, alo alo.
Line kistone,
nikani batting. Nishaki sanif, nishaki ngadi. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Hello.